guddiga arrimo bulshada maamulka degmada weejidiya way bahar dhawaayeen dadka ku baraka degmada luuq oo ay ku dareeraan dagaal beeleedyeen dhaxay lama beelad oo walaale maamulka degmada weejidiya kormeeri dadkun oo reed indajiyay oo suubiyan wayna kormeersho la xiriiray qiimeyn iyo baaqi oo indiraayeen hay'ado gargaarka iyo maamulka koonfur galbeed qaar ku mid ah dadka baraka ayaalka dagaalka ku baraka ee degmada luuq oo la dowahi warbaahinta ay sheegay in muddo ay ka jareen jidka waaniyo baahanyin in la kaalmeeyo
Luga ku koyni dhawaati oo nay sala hadii jirto jikan aan ee qabad digaaraha ku roorni gaaji id dhawaati id dandoori ha kamarni way falaane ayada sama falka saadan ilaahay leey wali arigi la wiin gaajinay damaay haytene nolol diddin ku hel man dara dareer ani ku helna teendada iyalka ka isheerisadaan ani ku helna
dunyada een nolol ma ni ku reeytay para ka beeni ku reey para ka beeni arday nolol bi ibad iyo dadka xal iyala xamaarin kareetiriin guran shan hammi ani bitaan ay ka kuheen adinyo hordaba talla tan iyo xamarni walaahi naga dafanni marka walaala dhatahni nool ay baraka beena noolanay murjid alhamdulillah ya daytuun qoyni walaahi tan iyo xamarni yakin ma ku digmadan
sa ma tiyar yar yaa galantina hay odisee tiyar aan boole galantina hay intaas gaarig lahayn
gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada weejid oo kormeerka ku reed la hadlay warbaahinta ee sheegay in dadka ka baraka ay weejid iyo umbaahanyin xiligun gargaar waynu sabaaqan diray hay'ado gargaarka iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo isan ka baaqay in gurmad degdeg ah la deeran baraka ciyaalka cusub ee luuqaha ku baraka ay
Thank you.